Munthu wina wa mbanja la chifumu ali ndi zaka 40, anachoka ku Igupto nkupita ku Midiani kukakhala mʼbusa. Patatha zaka 40, mʼbusayo anasiya ziweto zake nkubweleranso ku Igupto. Pa nthawiyi nkuti ali ndi zaka 80. Munthu ameneyo anali Mose, ndipo anatsogolera Aisraeli kuchoka ku Igupto komwe ankachitidwa nkhanza kwambiri. Aisraeli anali atakhala ku Igupto kwa zaka zoposa 200. Mose ali ndi zaka 40, ankaganiza kuti ndi woyenera kuthandiza Aisraeli kuti achoke mu ukapolo. Kodi tikudziwa bwanji zimenezi? Pa nthawi ina, Mose anaona mu Igupto akuchita zinthu zankhanza. Anaona mʼbale wake wa Chihebele akumenyedwa ndi mu Igupto. Iye ankafunitsitsa kuthandiza mʼbale wakeyo, choncho anapha mu Iguptoyo ndi kumubisa mu mchenga. Ponena za zimene zinachitikazi, Sitefano anati Mose ankaganiza kuti abale akewo azindikira kuti Mulungu akuwapatsa chipulumutso kudzera mʼdzanja lake. Koma iwo sana izindikire mfundo imeneyi. Choncho Aisraeli anzake anamutchula kuti ndi wakupha anthu. Poopa kuti aphedwa, Mose anathawa ku Igupto nkupita ku Midiani. Pa zaka 40 zimene Mose anakhala ku Midiani, anaphunzira kukhala ndi makhalidwe monga kuleza mtima, kufatsa, kudzichepetsa, kuwugwira mtima, kudziletsa, komanso kuti nthawi zonse aziyembekezera Yehova. Kodi nanunso mumakumana ndi mavuto ngati amene Mose anakumana nawo? Kodi nthawi zina mumachita manyazi kapena mumafunika kulimba mtima ena akamakunyozani? Nanga mumatani anthu ambanja lanu kapena akuluakulu aboma akamakutsutsani kapena kukuchitirani zinthu zopanda chilungamo? Kodi zimakuvutani kukhala oleza mtima komanso kuyembekezera Yehova kuti akonze zinthu? Kapena kodi mumadalira nzeru zanu malo modalira kwambiri Yehova? Ngati ndi choncho, tingaphunzire zambiri pa chitsanzo cha Mose pa nkhani yakupirira. Tiye ndiyambe ndi kuwerenga Exodo 3 verse 1 mpaka 10.
Tsopano Mose anakhala mʼbusa wa ziweto za Yetero, wansembe wa ku Midiani, amene anali apongozi ake. Pamene anali kuweta ziwetozo chakumadzulo kwa chipululu, anafika kuphirira Mulungu woona ku Horebe. Kenako, mngelo wa Yehova anaonekera kwa iye pakati pa chitsamba cha minga chimene chinali kuyaka moto. Atachiyang'anitsitsa, anaona kuti chitsamba cha mingacho chikuyaka, koma sichikupsa. Pamenepo Mose anati,
ndipatuke kuti ndikaonetsetse chodabwitsa chachikulu chimenechi, kuti ndione chifukwa chake chitsamba cha mingacho chikuyaka koma osapsa.
Yehova ataona kuti Mose wapatuka kuti akaonetsetse, nthawi yomweyo Mulungu anamuyitana kuchokera pakatikati pa chitsamba cha mingacho kuti,
Mose, Mose.
Ndipo iye anayankha kuti,
ndili pano.
Ndiyeno Mulungu anati,
usayandikire kuno, vula nsabato zako, chifukwa malo wayimawa ndi malo oyera.
Iye ananenanso kuti,
ndine Mulungu wa atate ako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaka, ndi Mulungu wa Yakobo.
Pamenepo Mose anaphimba nkhope yake, chifukwa anaopa kuyang'ana Mulungu woona. Yehova anawonjezeranso kuti,
ndaona nsautso ya anthu anga amene ali kuno, ndipo ndamva kulira kwawo chifukwa cha amene akuagwiritsa ntchito mwankhanza. Zoonani, ndikudziwa bwino zowawa zawo. Choncho nditsikira kwa iwo kuti ndiwalanditse mʼmanja mwa Igupto, ndikuwatulutsa mʼdziko, nkuwalowetsa mʼdziko labwino komanso lalikulu, dziko loyenda mpakati kuchi. Ndiwalowetsa mʼdziko la Kanaani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi ndi Ayebusi. Taona, ndamva kulira kwa ana a Israeli, komanso ndaona kupondereza kumene Aigupto akuwapondereza. Tsopano tamvera, ndikutuma kwa Farao kuti ukatulutse anthu anga ana a Israeli ku Igupto.
Apa Mose anali atapatsidwa ntchito ndi Mulungu. Nthawi inali itakwana yoti Yehova apulumutse anthu ake. Inalinso nthawi yoti Mose asonyeze kuti angathe kukhala mtsogolero okhulupirika amene sanga fooge. Koma kodi Mose anatani. Koda analandira ntchito imeneyi yomwe ankafuna kuyigwira zaka 40 mbuyomo. Tsopano tiyeni tuwerenge Exodo 3 verse 11 mpaka 22.
Koma Mose anayankha Mulungu woona kuti
ndine ndani ine kuti ndipite kwa Farao ndi kutulutsa ana Israeli ku Igupto.
Pamenepo Mulungu anati
ndidzakhala nawe ndipo chizindikiro chako chakuti ine nda amene ndakutuma ndi ichi. Pambuyo powatulutsa anthu omwe Igupto, anthu inu mudzatumikira Mulungu woona pa phiri lino.
Koma Mose anafunsa Mulungu woona kuti
nditati ndakafika kwa ana Israeli ndi kuwawuza kuti Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu, iwo nkundifunsa kuti dzina lake ndani, ndikawayankhe kuti chiyani.
Mulungu anamuyankha Mose kuti
ndidzakhala amene ndidzafune kukhala.
Ndiyeno anawonjezera kuti
ana Israeli ukawawuze kuti ndidzakhala amene ndidzafune kukhala ndiye wandituma kwa inu.
Kenako Mulungu anawuzanso Mose kuti
zimene ukawuze ana Israeli ndi izi: Yehova Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki ndi Mulungu wa Yakobo wandituma kwa inu. Limeneli ndilo dzina langa mpaka kalekale, ndipo ndicho chondikumbukirira kumibado mibado. Pita ukasonkhanitsa akulu a Israeli ndi kuwawuza kuti Yehova Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo anaonekera kwa ine kundiwuza kuti ndithu ndidzakulanditsani ndi kuchitapo kanthu pa zonse zimene akukuchitirani mu Igupto. Ndikunenetsa kuti ndidzakuchotsani musautso ya Igupto ndikukulowetsani mʼdziko la Kanaani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi ndi Ayebusi, dziko loyenda mkaka ndi uchi. Ukadzatero adzamvera mawu ako. Pamenepo iweyo ndi akulu a Israeli mudzapite kwa mfumu ya Igupto ndi kuiwuza kuti Yehova Mulungu wa Heberi walankhula nafe. Chotero mutilole chonde tiyende ulendo wa masiku atatu mʼchipululu kuti tikapereke nsembe kwa Yehova Mulungu wathu. Koma ine ndikudziwa bwino kuti mfumu ya Igupto sidzakulolani kupita kufikira nditayisonyeza mphamvu zanga. Ndidzatambasula dzanja langa ndi kukantha Igupto ndi ntchito zanga zonse zodabwitsa zimene ndidzazichita mʼdzikomo. Pamenepo adzakulolani kuchoka. Chotero ndidzachititsa Igupto kukomera mtima anthu anga, moti pochoka simudzachoka chimanjamanja. Mkazi aliyense adzapempha zinthu za siliva, zagolide ndi zovala kwa munthu wokhala naye pafupi ndi kwa mulendo wa mkazi wokhala mʼnyumba mwake. Zinthu zimenezi mudzaveke ana anu amuna ndi ana anu akazi, ndipo mudzatenge zinthu zambiri za Igupto.
Mose anali atasintha kwambiri pa zaka 40 zimene anakhala ku Midiani. Anali munthu wamanyazi komanso ankadzikayikira. Iye ankaona kuti sangathe kuchita zimene Yehova anamuwuza kuti achite. Ankaona kuti ntchito imene Yehova anamupatsa yamukulira. Tingati anayankha kuti ayi Yehova, sindingakwanitse kuchita zimenezo. Kodi zimene zinachitikira Mosezi zinamba zakuchitikiranipo? Kodi pa nthawi ina munapatsidwa utumiki womwe munaona kuti unali wovuta kwambiri? Nkutheka kuti munalimba mtima nkuuchitabe, mwina pemphero lochokera pansi pa mtima ndi limene linakuthandizani. Kodi Yehova anathandiza bwanji Mose? Paja anamutsimikizira kuti ndidzakhala nawe. Koma Mose ankakayikirabe. Ndiye kodi zinatha bwanji? Kodi anakana nkuuza Yehova kuti apeze munthu wina? Tiyeni tuwerenge Exodo 4 verse 1 mpaka 9.
Koma Mose anayankha kuti
bwanji ngati saka ndikhulupirira ndi kumvera mawu anga, chifukwa tadzanena kuti Yehova sanaonekere kwa iwe?
Pamenepo Yehova anamufunsa kuti
chili mʼdzanja lakocho nʼchiyani?
Ndipo Mose anayankha kuti
ndodo.
Kenako iye anati
Ibonye pansi.
Anaiponya pansi ndipo inasanduka njoka. Pamene po Mose anayamba kutaa. Ndiyo Yehova anauza Mose kuti
igwire kunjira.
Choncho Mose anaigwira ndipo inasanduka sondodo mdzanja lake. Popitiliza Mulungu anati,
ukachite zimenezi kuti akakhulupirire kuti Yehova Mulungu wa makolo awo, Mulungu wa Abraham, Mulungu wa Isaki ndi Mulungu wa Yakobo anaonekera kwa iye.
Kenako Yehova anamuuzanso kuti,
lowetsa dzanja lako mmalaya pachifuwa.
Choncho Mose analowetsa dzanja lake mmalaya. Koma politulutsa dzanja lakelo linali litachita khate. Ndipo linaoneka loyera kwambiri ngati chipale chofewa. Ndeno Mulungu anati,
lowetsanso dzanja lako mmalayamo.
Choncho analowetsanso dzanja lake mmalaya. Atalitulutsa anaona kuti lakhalanso bwino ngati poyamba. Mulungu anapitiliza kuti,
ngati sakakukhulupirira ndi kulabadira chizindikiro choyamba, akakhulupirira chizindikiro chachiwiri. Komabe ngati sakakhulupirira zizindikiro ziwirizi, ndi kumvera mawu ako, ukatenge madzi a mu mtsinje wa Nailo nkuwathira pa nthaka yowuma. Ndipo madziwo amene ukatenge mu mtsinje wa Nailo adzasanduka magazi pa nthakapo. Ndithu adzasanduka magazi.
Mose ankafunika kumutsimikizira kuti akwanitsa ntchito imene anapatsidwa. Choncho Yehova anamupatsa zizindikiro zitatu pofuna kumutsimikizira kuti ali naye. Zizindikiro zimenezi zinali zodabwitsa kwambiri. Aka kanali koyamba kuti munthu apatsidwe mphamvu zochita zozizwitsa. Koma maveso otsala a Exodo chapter 4 akusonyeza kuti Mose ankakayikirabe kukalankhula ndi Farao. Iye anauza Yehova kuti amalankhula movutikira. Ndipo anamupempha kuti asankhe munthu wina kuti akagwire ntchitoyo. Koma Yehova anangomupatsa munthu woti azikamulankhulira. Yehova anasankha Aaroni kuti azikalankhula mʼmalo mwa Mose. Kenako amuna awiriwa anapita kukalankhula ndi Farao. Tiye tiwerenge Exodo 5 verse 1 mpaka 9 kuti tione zimene anauza Farao.
Kenako Mose ndi Aaroni anapita kwa Farao ndi kumuuza kuti,
Yehova Mulungu wa Israeli wanena kuti, lolani anthu anga apite mʼchipululu kuti akachite chikondwelero.
Koma Farao anati,
Yehova ndani kuti ndimvere mawu ake ndi kulola Israeli kuti apite? Ine sindikumdziwa Yehova ngakhale pang'ono. Komanso sindilola kuti Israeli apite.
Koma iwo anati,
Mulungu wa Hebrew walankhula nafe. Chotero mutilole chonde, tipite ulendo wa masuku atatu mʼchipululu kuti tikapereke nsembe kwa Yehova Mulungu wathu. Ngati sititero, adzatipha ndi muliri kapena lupanga.
Pamenepo mfumu ya Igupto inawawuza kuti,
nʼchifukwa chiyani iwe Mose ndi Aaroni mukufuna kuti anthu asiye ntchito zawo? Bwererani ku ukapolo wanu.
Farao anapitiliza kuti,
anthu amenewa ndi ambiri mʼdziko lino. Ndipo inu mukufuna kuwasiyitsa ntchito yawo ya ukapolo?
Tsiku lomwero, Farao analamula amene anali kugwiritsa ntchito anthu omwe mwankhanza ndi akapitawo anthuwo kuti,
anthu amenewa musawapezerenso udzu owombira njerwa ngati kale. Muwasiye azikafuna okha udzu umenewo. Komanso, muwawuze kuti chiwerengero cha njerwa zofunika chikhale chakale chomwe chichi. Musa wachepetsere chiwerengerocho chifukwa ayamba ulesi. Nchifukwa chake akulira kuti tikufuna tipite kukapereka nsembe kwa Mulungu wathu. Agwiritseni ntchito yakalavula gaga anthu amenewa. Ndipo muonesetse kuti sakuchita ulesi ndi kumvera zabodza.
Farao anakana mwamwano kuchita zimene Yehova ananena, ndipo anakwira kwambiri Aisraeli. Ndiyeno Aisraeli wanakwira Mose. Ankaona kuti iye ndi amene wachititsa kuti azizunzidwa. Mose anayamba kuwamvera chisoni Aisraeli. Ndipo anafunsa Yehova kuti, mwanditumiranji ine? Koma Yehova anauza Mose mawu olimbikitsa. Tiye tiwerenge zimene anamuuza pa Exodo 6 kuyambira verse 1.
Ndiyeno Yehova anauza Mose kuti,
Tsopano uona zimene ndichite kwa Farao. Chifukwa cha dzanja la mphamvu iye awalola kuchoka. Ndipo chifukwa cha dzanja la mphamvu awatulutsa mdziko lake.
Mulungu ananenanso kwa Mose kuti,
Ine ndine Yehova. Ndinali kuonekera kwa Abraham, Isaki ndi Yakobo monga Mulungu wamphamvu yonse. Koma za dzina langa la kuti Yehova, ine sindinazidziwikitse kwa inu. Ndinakhazikitsa pangano langa ndi iwo kuti ndidzawapatsa dziko la Kanaani, dziko limene anali kukhalamo monga alero. Motero ineyo ndamva kubuwula kwa ana a Israeli, amene ayikumbukira kuagwiritsa ntchito ya ukapolo. Ndipo ndikukumbukira pangano langa. Choncho wauze ana a Israeli kuti, Ine ndine Yehova. Ndithu ndidzakutulutsani mu Igupto ndikukuchotserani goli lawo. Ndipo ndidzakulanditsani ku ukapolo wawo. Ndidzakuwombolani ndi dzanja langa lotambasu, komanso ndi ziweruzo za mphamvu. Chotero ndidzakutengani kukhala anthu anga, ndikukusonyezani kuti ndine Mulungu. Inuyo mudzadziwadi kuti ine ndine Yehova Mulungu wanu, amene ndidzakutulutsani mu Igupto ndikukuchotserani goli lawo. Ine ndidzakulowetsani mdziko limene ndinalumbirira Abrahamu, Isaka ndi Yakobo. Ndidakweza dzanja langa, ndidzakupatsani dziko lokhala lanu. Ine ndine Yehova.
Yehova anagwiritsa ntchito dzina lake potsimikiza kuti adzapulumutsa anthu ake. Zimenezi zinathandiza Mose kuti asafowoke. Iye anamvera Yehova, ndipo ananyamuka ndi Aaroni kukakumananso ndi Farao. Tsopano tiyeni tiwerenge Exodo 7, verse 1 mpaka 7.
Ndiyeno Yehova anawuza Mose kuti,
Taona, ndakuyika kuti ukhale Mulungu kwa Farao, ndipo Aaroni mʼbale wako akhala mneneri wako. Iwe uzimuza zonse zimene ndizikulamula. Koma Aaroni mʼbale wako azikulankhulira kwa Farao. Ndipo adzaloladi ana a Israeli kuchoka mdziko lake. Koma ine ndidzamusiya Farao kuti aumitse mtima wake. Ndipo ndidzachita zizindikiro ndi zozizwitsa zochuluka mdziko la Igupto. Komabe Farao sadzakumvera. Motero ndidzaonetsa mphamvu ya dzanja langa pa Igupto ndikutulutsa makamu anga, anthu anga, ana a Israeli, mdziko la Igupto ndi ziweruzo za mphamvu. Pamenepo Aigupto adzadziwa kuti ine ndine Yehova, ndikadzatambasula dzanja langa ndi kukantha Igupto. Motero ndidzatulutsa ana a Israeli mʼdzikomo.
Choncho Mose ndi Aaroni anachitadi monga momwe Yehova anawalamulira. Anachitadi momwemo. Pa nthawi imene analankhula ndi Farao, Mose anali ndi zaka 80 ndipo Aaroni anali ndi zaka 83.
Tsopano Mose anayamba kuona kuti Yehova amuthandiza, chifukwa ankachita zinthu mmene Yehova ankafunira, komanso pa nthawi ya Yehovayo. Yehova anagwetsa miliri 10 yomwe inakakamiza Farao kuti amvere mawu ake. Miliri imeneyi inasonyeza kuti Yehova ndi mfumu ya chilengedwe chonse, komanso ndi woyenera kulambiridwa. Inasonyezanso kuti milungu ya Igupto inali yopanda pake, komanso yoti kunalibe nkomwe. Miliri itatu yoyambirira inakhudza Aigupto ndi Aisraeli omwe. Koma miliri 7 yotsatira inkangokhudza Aigupto okha. Izi zikusonyeza kuti Yehova akhoza kuteteza atumiki ake ngati atapanda kufowoka nkusiya kumukhulupirira. Tsopano tiyeni tione mwachidule miliri 10 imeneyi. Yatchulidwa pa Exodo 7 verse 14 mpaka chapter 11 verse 10. Muliri woyamba. Madzi anasanduka magazi. Mulili wachiwiri. Achule omwe ankapezeka paliponse. Mulili wachitatu. Ntchentche zomwe zinkaluma anthu komanso zinyama. Mulili wa 4. Tizilombo touluka tomwe tinkayamwa magazi. Mulili wa 5. Ziweto zinafa. Mulili wa 6. Anthu komanso nyama anatuluka zithupsa zomwe zinkaphulika. Mulili wa 7. Matalala omwe ankagwera pa anthu. Nyama, komanso zomera. Mulili wa 8. Dzombe lomwe linadya zomera zonse zomwe zinapulumuka kumatalala aja. mulili wanaeni. Mdima wanduwe yani omwe unagwa kumena aigubranka kala kwa masiku atatu. Mulili wateni. Anaonso weyamba aiguburo kwa maso azuero anafa. Fala wanao na mwana wake weyamba akufa. Anamvanso aiguburo akulira kwambiri chifukwa naonso anao weyamba anale atafa. Ndawi omweyo. Anaita ni Mose ndi Aaron nkwa uza kuti achoke mdziko lo mwamsanga. Kodi zimene zizinafewe santima wa Farao, kuti tipeze yankho, tiyeni tuwelenge Exodus 14 verse 5 mpaka 10.
Kenako, mfumu ya Igupto inawuzida kuti Israeli athawa. Pomwepo mtima wa Farao ndi atumiki ake unasinthanso ataganizira za Israeli. Mote anati,
tajitanji pamenepa, pulula kapolo watu wa Israeli kuchoka.
Choncho anakonza galeta magaleta ake ankhondo, nkutenga swa asilikali ake. Anatenga magaleta osankhidwa mapadera 600 ndi magaleta ena onse a Igupto. Ndipo lililonse la magaletawo munakwera asilikali. Choncho Yehova analola Farao mfumu ya Igupto kuwumitsa mtima wake. Ndipo anathamangira ana a Israeli pamene iwo anali kutuluka ndi dzanja lokwezeka. Motera Igupto anali kuwathamangira. Ndipo magaleta onse a Farao, asilikali apa mahachi ndi magulu ake ankhondo anawayandikira. Aisraeliwo anali atamanga msasa mphepete mwa nyanja pafupi ndi Piha Hiroti moyang'anizana ndi Baala Zefoni. Farao atafika pafupi, ana Israeli anakwiza maso awo ndipo anaona Igupto kuwathamangira. Pamenepo ana Israeli anachita mantha kwambiri ndipo anayamba kufulira Yehova.
Kodi Yehova anamva kulira kwa anthu ake? Tiyeni tuwelenge Exodus 14 verse 13 mpaka 31.
Pamenepo Mose anauza anthu okuti,
musachite mantha, chirimikani ndikuona chipulumutso cha Yehova chimene akuchitireni lero. Pakuti Aigupto amene mukuwaona lero simudzaonanso. Ndithu simudzaonanso. Yehova adzakumenyerani nkhondo ndipo inu mudzakhala chete osachitapo kalikonse.
Tsopano Yehova anauza Mose kuti,
nchifukwa chiyani kudandawo? Uza ana Israeli kuti anyamuke. Ndipo iwe tenga ndodo yako ndi kutambasula dzanja lako kuloza pa nyanja kuti nyanjayo igawanike. Ukatero ana Israeli adutsa pakati pa nyanja pa nthaka yowuma. Koma ine ndilo la Igupto kuwumitsa mitima yawo kuti atsatire Aisraeli pa nyanjapo kuti sondipezerepo ulemeri mwa kugonjetsa Farao, magulu ake onse ankhondo, magaleta ake ankhondo ndi asilikali ake apa mahachi. Ndipo Aigupto adzadziwa kuti ine ndine Yehova ndikadzipezera ulemerero mwa kugonjetsa Farao, magaleta ake ankhondo ndi asilikali ake apa mahachi.
Ndiyeno mngelo wa Mulungu woona amene anali kuyenda patsogolo pa Israeli anachoka nkupita kumbuyo kwawo. Motero mtambo oyima njo ngati chipira lauja unachoka kutsogolo nkukayima kumbuyo kwawo. Mtambowo unayima pakati pa Igupto ndi Aisraeli. Mbali imodzi unali kuchititsa mdima ndipo mbali ina unali kuwawunikira usiku. Ndipo gulu la Igupto silinayandikire gulu la Israeli usiku wonse. Tsopano Mose anatambasula dzanja lake kuloza pa nyanja. Ndipo Yehova anachititsa mphepo ya mphamvu ya kummawa kuyamba kugawa nyanjayo usiku wonse ndi kuwumitsa pasi pake. Motero madziwo anali kugawikana. Patapita nthawi, ana Israeli anadutsa pakati pa nyanja pa nthaka yowuma. Madziwo atayima ngati khoma kudzanja lawo lamanja ndi lamanzere. Pamenepo Igupto anawalondola ndipo mahachi onse a Farao, magaleta ake ankhondo ndi asilikali ake apa mahachi anayamba kuwathamangira kulowa pakati pa nyanja. Ndino pa nthawi ya ulonda wa mmawa, Yehova ali mu mtambo ndi moto oyima njo ngati chipilala anayang'ana gulu la Igupto ndipo anachititsa Igupto kusokonezeka. iye anali kugulula mawiri amagaleta awo moti anali kuwayendetsa movutikira. Pamene pa Igupto anayamba kunena kuti,
tiyenditawe pamaso pa Israeli chifukwa Yehova kuwamenyera nkhondo yolimbana ndi Aigupto.
Kenako Yehova anauza Mose kuti,
tambasula dzanja lako ndikuloza pa nyanja kuti madzi abwerere ndi kumiza Aigupto. Magaleta awo ankhondo ndi asilikali awo apa mahachi.
Nthawi yomweyo Mose anatambasula dzanja lake ndikuloza pa nyanja, ndipo nyanjayo inayamba kubwerera m'malo mwake kuli pafupi kucha. Pamenepo Aigupto anayamba kuthawa kuti madziwo asawapeze, koma Yehova anakutumulira Aigupto pakatikati pa nyanja. Choncho madziwo anabwereradi, ndipo anamiza magaleta ankhondo ndi asilikali apa mahachi amagulu onse ankhondo a Farao amene analondola Israeli mnyanjamo. Palibe ngakhale mmodzi amene anapulumuka. Koma ana Israeli anayenda pa nthaka yowuma pakati pa nyanja, ndipo madzi anayima ngati khoma ku dzanja lawo lamanja ndi lamanzere. Choncho pa tsiku limenelo Yehova anapulumutsa Israeli mʼmanja mwa Aigupto, ndipo Israeli anaona Aigupto atafa mphepete mwa nyanja. Israeli anaonanso dzanja lamphamvu limene Yehova anagonjetsa nalo Aigupto. Pamenepo Aisraeli anayamba kuopa Yehova ndi kukhulupirira Yehova ndi mtumiki wake Mose.
Kodi Aisraeli anasangalala ataona kuti anapirira mavuto awo mpaka pamene Yehova anawapulumutsa? Inde, umboni wake ndiwoti anayimba nyimbo yosonyeza kusangalala kuti Yehova wapambana. Mvetserani nyimbo imene anayimba. Inuso mukhoza kuyimirira nkuimba nawo nyimbo imeneyi. Nyimbo namba 132 imayimira zimene zafotokozedwa pa Exodo 15 verse 1 mpaka 21. Ngati mungakwanitse, imirirani kuti timbe nyimbo namba 132. Mungakhale pansi. Nkhani imene tawerengayi ikusonyeza mmene Yehova amagwiritsira ntchito mphamvu zake, ndipo ndi chenjezo kwa onse amene amakana kumumvera. Ndiye kodi taphunzira chani pa mavesi amene tawerengawa? Pamene Aisraeli ankazunzika ku Igupto, Yehova anaona kuvutika kwawo ndipo anawapulumutsa. undumboni wamphamvu wosonyeza kuti zimene nafenso timakhulupirira zoti adzatipulumutsa ku dziko la Satanali zidzachitikadi. Mukaona kuti mwapanikizika kwambiri ndi mavuto, musamataye mtima kapena kufowoka. Mulungu amene anagawanitsa nyanja yofiira angakuthandizeninso inuyo. Komanso pa nthawi yachisautso chachikulu, mukadzaona kuti mwapanikizika ndi anthu amene ali kumbali ya Satana, mudzakumbukire kuti muyenera kupirira mpaka mapeto. Yehova adzakupulumutsani inuyo, komanso atumiki ake onse amene akuyesetsa kuti asafowoke.